somos. Ne bukumala mu obuntu obutono n'otakola bye wasuubiza. Oh oh, amasiga ge nakungula. Gwe gwe nali manyi nti mazima tuli babumu paka we tulikattiwa. Oh, mazima nakyo omwesigwa. Oyo gwe mbuulira ng'ebyama byange n'atabibonye gy'ayita. Tamaze kwengula wena laganga jentereke byange nabula kuchabuza eh hey. Yafuna bye batunulira eh hey. Biba bibuze nga batunula walala tebayagala bibasumbua eh hey. Bachi wane fulira we yangumyanga nokaba mazika kulwa bali bye bankola eh hey. Yachiye
yangu tutte
tabiri nako yachuse
yangu tutte
yasisomulyo yachiye
yangu tutte
tabiri nako namenyese
yangu tutte
nasichabitako emikwano katija chifelele emitema mikalu katijelezi bono bwesi kwa mubantu wagenzi sitana tuli ku migongo yewezi. Bafewe watu tugumbula oyo gwoli no woku mwanju dala balabe ya basakula hey, yowe sika ya kupangira kwa wakandire nyenyo ya kubaja mugongo tewe sikwa chichecha kutawangula notafuna mukondo wazandala kukoma kwebio bie wankola. Kirabi wali wasubiza nonda iri rati no makombe mposige gali tusatula. Oh, ulira menye sembiko ye era nzikiri sangonze yandi badomula langa sikwe yende kasabyo nambe na kirabi kasiri simi wanze kubanga no wanga kai yachiye
yanku tude
kabiri nako yachuse
yangu tutte
yasisomulyo yachiye
yangu tutte
alakatabiri nako namenyese
yangu tutte
nisichabitako kasigala kumuteko go wange yantunze dobo yandeka mubisako yakala lyerisebo bano basala bulago tobamalirako mwoyo go. Batutunda muogo obulamu babulyamu enkoko tebereza kwenabulira buli kyama kyange n'enkisensula gyali teyansasira. Oh, kalenga yangumya kumya uye wanjawulo ddala nansaba omutima nengubikula hey, yakiye
yankutudde
kabiri nako yachuse
yangu tutte
yasisomulyo yachiye
yangu tutte
alakatabiri nako namenyese
yangu tutte
nisichabitako.
Remember where you got it from. www.djericom.com.